This Music.
Lesa lelo eshiwi yelesa wimbe ukundeka kwali shiwi shiwi alipamo na lesa lelo eshiwi elesa waluse muli waluse lesa muli waluse lesa muli waluse lesa muli waluse muli waluse lesa Celeza, muri baluse. Kaulwale ipaya, avana vakwalesa. Ubuskuchilegan, era alipili wike. Ale vile milambi, ayamoku vile milansuma. Bantu imbwe, oh muri baluse. Muri baluse lesa, muri baluse lesa.
Panda, huevo, huevo, oh, muri baluse.